I'm a friend, the right, Anthony Bless. A prophet of joy, Mami do fayo, Mukama fayo, where your name is Puniga, Nevi Somoza, Omulaba Kukabiza, Era Punigiriza, Neurwali, oh, Yawakukaba, no, Eda Pua Pipuja, Eda Pua Piwanda, yeah, it's a full of Nalina Mukwano Kwange. Abamuita bulayani bulayani nga yagala nyo mukama Yali mwegayirizi muchachi nga sinza nyo mukama Nafuna omuwala muchachi nga manyafunye mutufu Ay, namumenya omutima Uluwe yakoma Bulayani koma weka Tusinze katonda ha Tukuba omulabe Ebyafa bifujje Ebyafa biwande Bambi to fayo, mukama fayo, where your navy kunyiga, navy so moza, omulaba kukabiza, era kunyigiriza, ne urwali roho, ye wakukaba nyo, era fe wapi fuja, era fe wapi wanda, yeah. Ada kutebya fe katabita. Abadda kutebya fe katabita Leka tumuteke kakazito Katonda amukwateko ebyaffe abite abite Tuyimusibwe waguru waguru Atukabiza atunyigiriza atusose nyo Ne olwalero walero Bambi tatuona, Bambi to fayo Mukama fayo, kwero nevi kunyiga Nevi somoza, omulaba kukabiza Era kunyigiriza, ne olwalero Ye wakukaba nyo, era fe wapi fuja Era fe wapi wanda, yeah Ay mama mae, ay mama mae Mama mae, lukaba, bambi no sinda Bolaba tolina utukiro, bolaba tolina huyambe Mabio kola tebikenda wa mulabe Na ye katonda waki wagamba Bawata manyo kulinya kwenu ye mutya Olwalero tuli bawanguzi, enkya tuli bawanguzi, yeah. Izepulo yakikubyera.